penda penda kuzili kan penda chicks and penda tigers and penda he's so hip six sex is kiwa bam bam and penda he and penda that slow but and chop chop and penda he and penda that slow but and chop chop
ai kudade ai ina dudeda ai ai nina gana mwa anamba nala ai ai kudade ai ina dudeda ai ai nina gana mwa anamba nala
cheki cheki mi na we ha tuna do the math eh. Surrender take over jo angusha mabidha eh. Baby si ubendova kwanza venye inafa si ati na chocha mina penda hikifa ukidigida digida pale tu kwenye machuo mina sikia sikia ni kama ni komandom sai ni kozon mamizinga ni za chrome manzi unanibamba mahari nitachukua loan na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani na utamwaga misi jui joni majigani nikimaliza utasema Johnny nani daddy Harry Craze ule boyo machine nani
Anpenda penda kuzili kanpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hip six sex is kiwa bam bam Anpenda he anpenda that slow but yende chop chop Anpenda he anpenda that slow but yende chop
Ay ay kudade ay ina dudeda Ay ay nina gana mwa anamba nala Ay ay kudade ay ina dudeda Ay, nina gana mwa, anamba nala
Sena penda kuzi enda, 10 over 10 imiji kenda Mzabibu ndo agenda, figa ni nane si utapenda
Chora saba,
she's a bender
Sita, sita, sita enda
Na kupenda, nita kupenda, maraka tano uta nini tenda For you nile cha mavela, for you nile cha pamela For you nile cha makwela, usikini komboka ita ya hela Ay, fitu ni tatu, ay, susikize msela Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni natela
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers Anpenda hizo hit six, sex is kiwa Bam bam Anpenda he anpenda that slow but yende chop chop Anpenda he anpenda that slow but yende chop
Ay ay kudade ay ina dudeda Ay ay nina gana mwa anamba nala Ay ay kudade ay ina dudeda Ay ay nina gana mwa anamba nala
Anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka Niko hapa kaloleni tukomboka Nemka mejibeba independent na nafocus
Nafikia tuende wapi mindio deresta na donga Don dada, wada na wadada Awezi ni kompea na ma MC mafala
Kila flow na seti vitu deadly na sibala Nkitokia na kapengwa na shanga haga ajab Tuende basi wapi, luku ni mekladi Sana kona nani, hizo nzabunyasi Bas nipe nafasi mkona horsepower Farasi unataka tuende wapi haya anzisha safari
Anpenda penda kuzili kanpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hip six sex is kiwa bam bam Anpenda he anpenda that slow but yende chop chop Anpenda he anpenda that slow but yende chop chop
Ay ay kudade ay ina dudeda Ay ay nina gana mwa anamba nala Ay ay kudade ay ina dudeda Ay ay nina gana mwa anamba nala